Studio Tamani, Kede Kabaruji Ame, et Fulfulde.
Mamadou Keita to bogi jande ga fandu hala Mamadou Sama Seku jam nyali sakirabe kedibe bangal tidala leedindi gollirde furo ba be kewde bambe bawi hinnade golle mabbe beta ko o lataake fe hono balde didi jabbide de do majotobe uddide ka fedde M5 RF satti majere mbiyan nyande sappo go ler out hono hinnare robe le mbiyan kabaruji bilidi e nyaw COVID-19 jawabu mudun no yo mbiyan le kawrute famin golde sju tamani dawrani gollobe mudun no sifa mbiyan jogol angreji di lamu mbiyan buti ciogu mudun no le raison to mutu wonno faanda kawtal hakunde humanibe kabaru ndema le ngalure waliyabe chapantati temetor chapantato e taton dingun semba kabaruji amen hande kikide mbiyan alal bares joy le outitande 2020 disimla sakrabe fedde M5 sarti kawrtal gongal nyande sappo e go leru out dum do humpitama kenyan le botu gombien gubbal hertanangal dati dabareji fedde de ardibe M5 RFP humpiti dum kabaru plantu bangal ben bonondaji nyalade sappo sappo e go sappo didi sappo tati leru juwe mbien jabbinudu e on wattu o bamako na deji non golirde kawde ben golli no haniri tawane nyalade altenere talatare majotobe hadi non be yimbe be gollude kedana ko hebani en fatiyatara e do fajitango Omar Waygalo
wala fu do kaaje pala pineji di do kubinaka aljumare handen non dum wori bangi nyaamu mayongo do tawede fu nokkule godde kan kedde uddude ton fa yottoy meri commune joyobo do bamako do kanye INPS yimbele seeda worbe jewtaade kaytaaji muuden kanye gondi e yiltaade le odo nokku dum e tawede fu gollirde gollene joko he muudun en de ana jukiti golleji muuden misala bankeji kanye ciotirde asansi so tawnoma altinere kanye talatar nde sukabe mettabe uddi nokkule kewde le ngallure nde dedo nokkule e ko he muuden keddi kan uddi nyaloma hande no sabidebe ciusay golloyte sa wardi bangenano mayongo commune nayobo do bomako do suudu impo wondu tondu kanye suudu meri ndu fayotto tribunal ngal fan wondi e gollude mangal paden kanye gonde daradle dedo nokkule fongaaji tati gondi do bomako do kanye do ministre embe gollato do fu mangal paden ni gondi e darade
dabareji hodi humcande hore yalla dawrude tidalla leedi malindi goto fuf e mijo mudum tawene majotobe be na joki wadde mbien imadraji mabbe dunke en kebe yogabe na mila wide kuteji majji mbien matete sanne le sifa yewere leedi hikka ka e hakkilo honjotobe mbien hewbe ana hani joda hala akundi ibeka e yeddube lamako be dawre keddan nako hebani en kalifa goita e do fashitango min e mumnatu sendebu
njepp golla golle hore jollamu ko yimbele fedde M5 dartata ana wawi wadude tidara li leydindi yo dum woni hakkilo dukke ande kabaru politika ko hewbe e wi mabbe kejabe fedde M5 bawa dartude hore jollamu o yo pag golle tawe be joine dabare jogalallamu kede Boubacar Bokum do majjun
on est déjà depuis fois radio kay yeddama gila boy denno landul am fewde yimbe M5 RFP woni salo bindardi ibeka yuppudu golle denno be faccita fa laba kado aniya sifaji hodi be jogani leedi ndi wakkat joni o hana fimi ndoma fa kanko ibeka o yoppo golle so pudda wiide denten tertande leedi ndi dabare
dabare ti dala politika ku le leedi mali yata tiagal kaldal hakune yimbele humani be dun e wi mabbe ibeka ana hani haldude e majotobe be yo dum maitre Agibu Boire neddo fedde jinga no hakkeji bibbe adama li leydi ndi holliti wiide
jodo hala dawre hakunde kala inde andita en leydi ndi fedde humani de haybugol hum tangul hore hawro e dum dun tiagal botmo do dun juine kore utene kala jibuji ngadaade
ti dalaji politika ku ana wawi waddude toraji kewdi bangal kebe de leydi ndi yo dum dukke ande kebe hewbe kalata bebe jogi sugula pati dum lato sababu kabar mun buito yo dum modibo maw makalu dukke ande kebe kay holiti wide
warta ko mo ena fi leydi mendi hejo ngada ngo fay oil holiti wide kabal leydi mendi saman san ko don holita wide jateji bilidi e yirwere leydi ndi buito fa sanne den na kulentre jamadi fuf na jaba memdi leydi
farde dabar hebe eti dalaji di majira fuditi alal barende suka be fedde M5 uddi gollirde lamu kewdi
kala ngibe bedorade famu do hejo studio tamani na vibe na torade bembal whatsapp numero 176 78 88 51 via mo mbudu yewata ko mudu 37 321 Professeur Rukia Sanogo suba malatari joko hore jo fedde lifu ledde dunke en OMS do mbien ledde balebe yalla hinade habbo nyaw coronavirus oɗo janginowo jande duure e hoorejo gollirde humanide leɗɗe ɓaleɓe to UNRSP Bamako tottama noon no ñande noga e nayi lewru janvier hitande 2017 teddengal lullirgal Kwame Nkrumah 2016 banggal rewɓe ande science fa hande banggal kabaruji ɗi hono huncande hoore mbiyan sifa rewɓe le humbitingol ñaw COVID-19 jande e famingol so jottamani dow golloɓe muɗum jaboto ngulɗo landul journaliste en e golloɓe woɓɓe nangundi faminede gilla ñande talatare nde yo ele balɗe nayyi keddanna ko heɓani en Maliki Diallo e dow fasitango Oumar Wagalo e Ali Cissé.
Hono ɗati politique ɗi studio tamani wonde yaltinde huncande rewɓele ɓe hoore wajibu nañaw coronavirus o worrino ɗum haale torraji ko yetti rewɓele ɓe keɗɗemo kanko noddirte Assitan Keita o kumniɗo kabar rewɓele ɗo studio tamani ɗo komo sifiddo hen Alnia o woni Martine Kumpa yimɓele kumpintinoɓe darne ko rewɓe wawi joganade le yettinde kabaruŋaji ɓiliɗi e ñaw coronavirus o ndeɗo jande yimɓe fu golloɓe nde e suudu studio tamanin wodani warɓe kintinde yimɓele studio tamani ɓeɓe kolliti ɗiɗo kutteji ñaw coronavirus yettiki rewɓe worɓele ka rewɓele ɓe kañum ɓuuri hoyfude ɗum waɗi so kutteji ɗi to muɗen to ɓuuri mawnude keɗɗemo kanko noddirteɗo Maimouna Coulibaly kanko no ekkintinɗo jamare nde o holliti ñalawma hannde oɗo ñaw ƴaɓɓiki kabaru cellal jaati ɗum wondi e waddude kutteji goɗɗi kasen rewɓe ana wondi e ciɗɗalaji mawɗi banggal keɓal saabi ko heewi hakkunde ma e fuu walale golleji darti ɓeydade e ɗundu dabreji ɓamaɗi banggal sakkare ñaw coronavirus oɗo fawike hen ɗum ɓuyti sanne keɓal maɓɓe. Maimouna Coulibaly o holliti wiide fa hannde ɗati goɗɗi kasen kaani yaltinede ley hen o waɗi noddago fewde yettinoɓe kabaruji ɓe ƴeewa yalla hono rewɓele ɓe torriri no ñaw coronavirus o wori sa dokka kabaruji muɗum en ɓeɗe anni hokkude rewɓe kane sukaɓe rewɓe darne mawne nde e golleji yettinde kabaruŋaji amin ko ɗum tawa fuu worɓe gomɓele golle humpitinde ana haani faabade ɓe walla ɓe rewɓe sukaɓe rewɓe nde e haɓugol ñaw COVID-19 o ngol ɗo ekkintingol guɓenayyi garta tawede ley hen ɗo studio tamani ɗo ɗum timman aljumare jeɗɗi lewru août 2020
jogola engrais ji ɗi laamu o ɓoyti cogu muɗum no région Tombouctou wonno fanda kawrutal ley ngallure waliyaɓe temettato e ley oɗo batu mo landini gollirde nde mbiyan ndema région o ana wara jonte seeɗa garɓe hawruneɓe memidun haala hono feccude engrais ji ɗi keɗɗana ko hemin en mbiyan kaƴoɗo amen Maimouna Mourou e dow fasitango Oumar Waygalo e Ali Cissé.
Hokkoɓe engrais ji kañum humniɓe kabaru demal les région Tombouctou ɓe gaɗi toon kawrital mabɓe koni fana muɗum faɓe jewtide dow demal hitande 2020-2021 les région o kanko Alpha Guito o kuminɗo kabaru demal les région o keɗɗen komo sifiɗo hen
yimɓe faami golle o hono yarta min paami ko dewte ɗe yamirtami wadde kañe ko ɗi jamirtami wadde min paami hono yimɓe ɓe feccirte gaddonomi kaaki fuu andi hono e hoto o hani waddude kaaki makko ɗi adaɗu kaaki ɗi hono foti hani laataɗi wattu homo o hani waddude ɗi
ngal ɗo kawrital ɗum laatiki sababu so remoɓe wonɓe toon ɓe pamminano engrais ji ɗi kaani feccirede keɗɗemo kanko noddirteɗo Rakko Fa Moussa yo goto pecco engrais ji komo sifiɗo hen
jiidal ngal ngal ko sakkiti ko sous-préfet o ardi ɗum suudu kumaninu demal yimɓe kumaniɓe demal kane gollirɗi kamɓe daranade moussaka muɗum ana wonno hen ko jon ko suudu kumaninu demal woni daraniɗo ɗum ɓeydade hoorejo sou secteur yimɓe ɗiɗon ana heɓe galda e mayi yimɓe ndemoɓe maaro yimɓe ndemoɓe mambari fedde amen nde suudu kumaninu demal kae yimɓe ndemoɓe tan won ley hen
miccitiɗen wiide hitande hikka nde yoga e ndemoɓe wonɓe toonɓe kay kolliti wiɗan bemba sanne ko kammu o jengi ko kañe waydi ndena ko woni les région Tombouctou
wayde ndenagu cogu tiɗɗo gila ɗo baali ɗi iwata cogu transforme majji mbiyan e haybugol majji gooni terlaji yogaji ɗi holliti jeeyoɓe baali hikka ɗi banggal iidi layya ka ɗum fof e tawede mbiyan won ɓeydirɓe mbiyan bon kay mbiyan ɓeydoriɓe keɓal ley muɗum keɗɗana ko heɓani en Kalifa Goyta e dow fasitango Oumar Waygalo Ali Cissé.
Batte ñaw coronavirus ko keeri leydi ndi udda kañe waydi ndenago ko woni ley leydi ndi ɗum laati sababu so baali ɗi keɓayi yaltinede ley nokku o hitande hikka nde noon so yoga e sottoɓe baali ɓe kay kollitiri wiite ɗum laatiki sababu du so yoga e baali ɗi tiiɗi sanne keɗɗemo kanko noddirteɗo Sendji Ba Kumari o goto e laamiɗo sottoɓe baali ley leydi meɗen nde komo sifiɗo hen
min keɓa yaltinde dabaji amen ɗi julde hitande hikka ne, sabi baali heewano, sabi hitande hikka baali fa hewi walano. Ɓeyɗade ɗum ndu ñaw covid-19 o tawti tiɗɗalaji ɓiliɗi rafi ndenagu dawol iwde leydi mali yaade leyɗe goɗɗe ana tiiɗino. Ɗum nawi men sanne hikka hooreɓe lamɓe ana hani haybude yimɓe kumaniɓe yewugol dabaji ɗi, fati jihadiste en ɓe falo e laabi maɓɓe.
Oɗo tiɗalla ɗum laatiki sababu so kamɓe sottoɓe baali ɓe ko himmaɓe ɓe maati ɗum, sabi de ko heewi baali ɗi keddiki woɓɓe du cottiri dow tiɗallaji fa hande heddiriɓe kay kulli tiwiɗe an jeli sottude ɗiɗo baali farde muɗum wirfitade ley kreduji ɗi.
Lumo amen weli sanne hikka min keɓi sottude baali fa heewi. Baali ɗi joguinomi hitande hikka ɗe coggu mum malli hemela fuɗɗata. Ɗum saabi so mi heɓa e sottude fa heewi, gaɗo mi goni hande ɗo miɗe wondi tewtude dabareji fuu mbawɗi wallude kam sottude ɗi. Baali ɗi ana tiiɗi seeɗa, yimɓe garoɓe sodde ɓe fuu holliti wiide e ɗi tiiɗi. Wona minene woni sababu ngabbugol coggu o kedde ɗe ka ana ɗon.
Yimɓele woɓɓe kay fati keɓa ɗiɗo tiɗallaji hitande fuu maran layyari muɗum ko layyo.
Studio Tamani yo Pabal laamu leyɗe Suède, Danemark, Suisse e fedde leyɗe Europe.
Sen gari le kabaruji amen nder réseau ngaji ɗi en mbiyan nelugol takki bangal ɓamgol golle protection civile fuɗɗi ñande altenere nde to kulikoro tourno e dow temeɗe tato e mbiyan capanɗe joyon kamɓe ɓamede golle mbiyan adadu kulikoro woni nogay e jeenayo. Ɓe mbiyan ɓeɗo yo mbiyan office sous officier en nayo ko wiyete omde ran sappo e jeenayo e kañum chauffeur en nayo. Mbiyan nelugol talki timma ñande aljumare jeɗɗi lewru août. On timminta kabaruji amen hannde ɗo e seeɗa yewtere meɗen wowande.
Thank you.